but they keep you accurate. Yo. Na rhymes flani if you are wanna rhyme. Ma wanna rhyme lines flani if you want all they can. Siza kuhanda sugar mummies, wachumba babies. Kichunda badi, nafunga kazi. Dhuruba wana kufa maji. Yo nakupa dibaji, na sedereka juja ganda na ndizi. Nasema naibuka kama nyambizi, kani mipando no cheesy. Usileti kwebele kama makwizi, kama nijamba no hizi. Na hata kama nisama na frizi, niko na wana kwa busy. Unju be passionately wet. Msumwagi pombe zote cheni kesho zinyweke. Squeeze ya kuna bongo flavor kaili session efe. Mapacho linambia men figafi no tete. Siachi fakti kukupa wakti ukuta. Wasomi ya wana ajira wana akti upusha. Wengine tungi buwaksi msuba mapakti ya kuba. Gavoha haijali wanyonge unafiki mkubwa.
Na rhymes flani if you are wanna rhyme. 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 Na rhymes flani if you are wanna rhyme.
So si jaribu kama wali na ukoni chase. Ilo kijisi na haja na ukanye waste. Miso guri artist, now I'm the best. Kau na bisha balzi bero na me now best.
Nipo say A, say B now like Greg. Siakim B matatizo tena now like Greg. Bila bifu bila kiki vema now not friend. Utanambia nini now nigga no success. Yeah. Mendo brother man. Atankiva kondom na pendeza na tokeza man you understand. Yana mama land. Na wakilisha leki father man. Watoto dogo wana wonder where. Sikia kutaba some mighty way. Atulembe vipi mwana fam, I take shake. Haina 1-2, 1-2 ni mic, 1-check. Na rhyme flani, vina rhyme main, that's like this.
Na rhymes flani, if you are wanna rhyme. 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 Na rhymes flani, if you are wanna rhyme.
Na rhymes flani, if you are wanna rhyme. African sun, nitabaki you nigga. I wanna shine, I want the time. Chubua babu, I wanna grind. Wanna die kiasi gani, kwani I just want mine. Usiwaze mengi mani gwani, kwani ni vipi. Luga ya mtani na gani, wona gani kisnichi. Nadhani ni hiki, wena flani flani masnichi. Mina fanya yangu, nango wana utani na biti.
The life will live.
Yeah, yeah, boy, we beat it to death. We live with the bread. Masha ya nitishi maze. Na tunaishi kiasi ghetto haziishi blaze. Tunaishi kwa jamii ijayo. Auzio, social media na internet. Jamii ni hayo, na sinzia nkikuwaza. Jamii ni hayo, kama kweli kweli bossi mistari kamini nayo.
Na rhymes flani if you are wanna rhyme. Na rhymes flani if you are wanna rhyme. Na rhymes flani if you are wanna rhyme.
Oi, 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 gali, yeah, gali.
Na rhymes flani if you are wanna rhyme. Na rhymes flani if you are wanna rhyme. Na rhymes flani if you are wanna rhyme. Na rhymes flani if you.